Ska cover
Global Arc Music
Wise Mon.
Watakusho wanakuzia the right thing. Punde si punde unajipata ume buy the right scene.
There's a do better time. Kilenga tutegemee binadamu. There's a do better time. Kilenga tutegemee binadamu. Dunia ni dua. Dua. Dunia ni dua. I'm saying dunia ni dua. Dua.
Naweza do better, hata mkilenga Dunia ni duara na mineshi tu kwa dua Si tegeme hivi na damu
Hata mungu anakata
I believe in myself na ndona zidi piga tua Siwezi kujigamba
na kujipiga
kipua yeah. Marafiki wanafiki wanafurai nikiwa na dhiki Wananshawishi kwenye mziki ni watusi wasanii Wasani walo hiti tikisa ntafuta kiki Aho ni mafeki Washkaji huere weki Wata kuchekia usoni na wakuroge moyoni Now Lord Baba Show us now True friends wanapatikana wapi situ tujue
There's a do better time Kilenga time Kilenga There's a do better time Kilenga Tege maybe na time There's a do better time Kilenga kumtege mebina down Dunia ni dua Dua Dunia ni dua I'm saying Dunia ni dua Dua Dunia ni dua I'm saying
Damu nzito kuliko maji Nili kubwa after purpose Sani bonge na kipaji Aji Bile watiaji watedai kukuwono kiwa nasi Please God mercy tafadhali enda nasi Chungu propeller kuongoza huu mati Nifika mahali siusi think na akili Chiezi blink marambili Nadai kujenga building na chini ni mabambini Hakuna siri kuishi maisha kisubiri Na mweka mungu mbele hawa wengine tu ni macho Kivuna chuki imeja kwa hizo hito Mamili mili kama na makilo
Neza do better time Kilenga sitege maybe na damu Neza do better time Kilenga sitege maybe na damu Dunia ni dua Dua Dunia ni dua I'm saying Dunia ni dua Dua Dunia ni dua I'm saying Neza do better time Kilenga sitege maybe na damu Neza do better time Kilenga sitege Dunia ni dua, 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 dua. Dunia ni dua, I'm saying. Dunia ni dua, dua. Dunia ni dua, I'm saying.
Ska cover,
Global Arc Music.
Wise Mon.
Briar.